uthando luphele nini izihlukumezisa ndizihlukumezisa ngawe indlela indlela endihambileyo ndiyabona utikiwe ndim indlela indlela endigqithileyo ndifuna ubona ubuso bakho ndihlala ndikucinga phesolo bebembuza ukuthwa yaphi nyanomntu utshone phindicela uphume baby abanye bayahleka ndihlala ngithandaza ukuthi kuphele konke ubuhlungu endinabo indlela indlela endihambileyo ndiyabona utikiwe Yeah.